kupa sifa mahe. You are looking star, hey. Napenda jinsi unavyovaa na hizo kucha kizingata dawe. Unda michezo kuniweza, nami kama nyoka nateleza. Kwenye bedi we unaniweza, niseme nini?
Oh na na na.
Baby, ai, kwako nishafika baby, ai. Nipe cha asubuhi kabla ya chai, mina furahi. You are beautiful. You are beautiful, baby. You are beautiful, baby. Oh na na na. Oh na na na. Oh na na na. Oh na na na. You are beautiful. You are beautiful, baby. You are beautiful, baby. Napenda mimi nikiwa na wewe, na enjoy to my baby. Au ni ishiam, na ilo lako tabasam. Na datana yako mikogo, na jisu livyo beautiful bobo. Iyo mino unavokata, unanidatisha mamilo. Baby, ai, kwako nishafika baby, nai. Nipe cha asubuhi kabla ya chai, mina furahi. You are beautiful. You are beautiful, baby. You are beautiful, baby. Oh na na na. Oh na na na. Oh na na na. Oh na na na. You are beautiful. You are beautiful, baby. You are beautiful, baby.
Do, do.